nera, ah, upima mrovera, jagalo nyongere nera nera. Guno muliro Holy Fire Brigade, Holy Fire Brigade, kenkula beka tika nterere. Ah, love yanga siko wa, sweet na yenchaleta. Wandalula, otunula woti nentabuka. Nonzi nisanza bamsakata. Yongeza lafu tontabula. Yongera, yongeza ko. Yongeza, yongera, yongeza ko. Leta, leta. Bone webo gele binji. Kukwe kwenda sibira. Hane webo ntega magwa. Kukwe kwenda sibira. Watapiga magogo goti mengi sana, usiwa pa ototo tochi. Oh, tunula alingandoze, unawaka waka kuzidi jua. Ngobelera alingandoze, tasaka saka unachopenda we. Hey, na yo kwambia, usizani kama ni natania. Wamebakia, mkoda wa macho waone wewe. Tunula nyongera, yongeza ko. Yongera, yongeza ko, leta, leta. Bone webo gele binji, kukwe kwenda sibira. Hane webo ntega mamba, kukwe kwenda sibira. Yongera, yongeza ko, yongeza. Yongera, yongeza ko, leta, leta. Bone webo gele binji, kukwe kwenda sibira. Hane webo ntega
www.mp3ugandanmusic.com.